Leak touches on the beat.
Me a de girl dem banana. Welcome to me farmer. If you need some banana, just come to me farmer.
My banana make them so sweet. People dem a say it's so sweet. Ikona sugar mingi zaidi ya pipi. Uwezi vunja tawi kale kwa kiti.
Unataka uimenya utakula na maganda.
Hey, utakula na maganda.
Dizi yangu ni nene na mwenye hutependa.
Itakufanya we ushine kama diamond. Itakufanya uwe juu kama pilot.
Itakufanya uwe ushine kama diamond. Itakufanya uwe juu kama pilot.
She's like she look like she's like she look like she's like
nitakupea usiku tu. Na so kidogo nitakupea tu. Sema tu ni ngapi nitakubaia. Siku mingi keja nitakugaia. Kauna bonga uwe na evidence. Uko nyuma uwe na mafavises. Kuoni bamba toka tu kokobash. Na so kitoto na mabambulas.
Mboga bila mafuta mina manga. Nikimaliza dim pish mina manga. Kelele mingi paka boda ya na manga. Na mindo simba na ishi mwembe yanga.
Unataka uimenya utakula na maganda.
Hey, utakula na maganda.
Dizi yangu ni nene na mwenye hutependa.
Hey, mwenye hutependa.
Itakufanya wo shine kama diamond. Itakufanya uwe juu kama pilot. Itakufanya wo shine kama diamond. Itakufanya uwe juu kama pilot.
She's like she look like she's like a she look like she's like she look like